summer.
Hey, acting on the mixing.
Josh SB on the track.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako. Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Life muno yenze kabaka, and we just started gachari mabaga. Getting paid non-stop, nazekunga nyamaja. Leave home, I need a chop, and David did it waka. Hip hop hero to the rescue. Killing instrumental since S2. Game so respect, cause respect due. Only right I get a check too. Best screw then. Sawa yak,
tinya my bro.
Come back, what did you do?
The symbol ate a lap
of lead. My daughter.
Music it took a bit.
Nazi songs that go before.
Check back a lap of way.
I'm on the grind, see what they walk ever got. Progress over pride, walk away, your quail. I got just chill vibes, stack dimes to divide with the family. Go roast, don't celebrate. Yeah, you're pulling.
Sawa yak,
sawa yak, chikuwa.
Sawa yak.
Sawa yako
endega.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako. Sawa yako.
Sawa yako. Well, I've been catching flights until the summer. Sitted on this beat, stood the kuhama. Naze chikuwa kunyumira kusasanya. Tayagala kukesa bamubala. Sawa yako chikuwa we beat it. I like this song, repeat it. Give me my phone, I shazam it. Can you me let me even buy it? Sawa yako situ kabamo city. If you got what you drink, drink your drink. Tukola pambate tugaba tipu. Atale na mubezi, stay naivu.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako. Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako. Sawa yako.
Sawa yako.
Kupiga amwanya ni bamanyesha. Embaga ya dandi kati haro hukta. Nisha yoku semerera mwena baria. Homwire ngobuti hina rukta.
Ka boy to bakocho ngamba atali na majam site ya semba tuchukuba January to December nini nsolonga satu zenunda agara make a plan beko jentunda nini usente vange mba densonda
hey, sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako.
Sawa yako endega.
Sawa yako.
Sawa yako chikuwa.
Sawa yako.